studio tamani.
Halaji na jukiti hewde edo kabaru fesagul nyaw coronavirus. Yimbe le fesabe be fesaga na jukiti wadde landul tajural nafaka mudun fewde e coronavirus. So won fesabe be haklaji mudun jodike wobbe kay fa handina cikiti. Derno landul wundo tama fesagul nyaw covid-19 yo jodo hakilo. Kodum fuf hali dokotrembe bangal mudun. Tetanna ko heban en Aissata Diarra do fasitango Ousmane Nyali Wule.
Hakilo himbe yo gabe sini a pesama safare nyaw covid-19 otan o nangata ma kasen kan vaccin ngaji di kewri handen ni yogabe ana gudni dum sik sakka
wawa wide feele nyaloma hande o ka hakle ana walti sabile adnar allah do wompi kibe no wotere chili didi chili tati nyaloma hande o horebe kala hala chili nay na chili doy min ka hakle ana jodi sabi mi de andi faiso mi rena ki fay yure nyaw covid-19 o fatim faiso holita ma wide nyaw o nangi kan kasen nyaloma hande o do nawata san
kulati fu lele di meden di docteur en kuliti wide hewbe be nyaw o nangata fu atawan pikaka be be di wide himbe pesabe be fayso nangi dum ben o tampintabe
yimbe le lannabe le chuud docteuroji di sa bami temdere fu atawan chapan jena en fu wana yimbe le pikibe sumi nayor ke bangal yimbe le njawtu be du sabe nyaw o atawan ko hewbe mabbe du fu wana pikibe don ko mi tayke le lindi le jogi jawmu waji mudum do
be docteur en andarte jamare de jabayade pikawade sabi e wi mabbe sakkade nyaw buri sawrude dun
njottima landol hande ngol jaboto docteur Abubakar Sidiki Dramé kejaado covid to l'hôpital du Mali. Kono vaccin mu satimu dum yawti hani jogorede
le vaccin périmé
vaccin ngaji di satimu yawti lolirde périmé rutnite nokku do dum ina sabbe dum latto sababu ngada yawtanguji guddi ko sambini dum boni e wattu waw herde dum bonno gilalo kono jampikiro dum lati e on wattu o hultin tan e madaraj guddi na hani wadede sabbi vaccin o klaka fi golle wattu mu o do vaccin o muntana hore na famdani tajurade no wata jogorede derno vaccin ngaji bondi di fuf rutinte tan nokkuji di dum ina
laboratoire de production
sakrabe do en timata yotere meden acti covid hande on jarama hedade tino don tabade serajirin turdi yala no hisa e nyokurna virus studio tamani.